You finally run, nigga, show me where the clown is. Hey.
Pelantwana thina sifuna inyuka ngapha bayakhala bayabona kuhlangene amabhuda sekanje namanje sibusha isipane ndisithanda nokuhluka bathi kune-mountain asithemba ukuthi sizonyuka thina uphila nzima ntwana uma ungafuna ukuqa cause siyagqilaza kuphela ukundiza kuphela ukuba ijuba soko sibelesele emaqandeni sanugcina uvuka ku-tracking yababethela ntwana sekuphenduka ijuda hhayi vele isuke thina sokudlula befuka angukhela umshini but uma ugrandi nami ngiyalungi em ukuthola isaka vele mene nikade sasibusha ndibhizi nhlukana ne-beefy fame andisoze nayinuka benokubhala ivesi olova sani labeshuka u-ocean angakutshela uma ungakholwa yena kungambuza ngibadedelela amavesi intwana kusale kuyisithupha yima kancane ebhula lami lana ngisafuna inyuka
mele sibangene sikhena sisihlukanisa nge-mess mabehlangene bafayini sibamba nge-test mabehlangene isitini udaka kanye ne-flow masehlangene isipani sidedeliwe inamba ishayeliwe mina udriva nakwingoma ngoba inamba ishaweliwe sithi kudelekiwe ngapha iskili sithophe usikelenyiwe kudliwe imali kudliwe umuntu okwehoye olekile thani uyadlala ezami kwi-speed zenza amanyala ngiyakuyala sebenza iphepha nosamahala siyabhala bulawa i-beat then siyaqala ngiyakhala sazoba lit nizamawala thina sibolile asilale sesolile sibaphathela induku kanti asasebetholile sebebolile isipat sebemoshile isisu samayos naleyo beef sibolile
Kupuka ngicela ungilalele mangikhuluma sekho kunesezeka sekufika amagurusani ungizwe kahle inyuki iyona ikhanda usuku lwami sase ngikhipha ngomlomo hokela intuthu sani ngikhile ibhisi ivoice isikhali ulove ublind full up ikhasi lakho ngihamba ngedwa with all my squad I don't even need to kwamukelwa ngithatha kanjani ngasikhasa amathekeni lesi bhisi ngidlale ngalo ngikhishe inyoni la makada wangithusa indaba injalo bese uyakhafula kwavela mina wagcwala inkalo ngithathe ngiphindise le move away sancho one lie I'm always reminiscing but I'm trapping skis gang shit Say my nigga, oh yes. Chillin' upstairs, V-Dog, oh yes. I so hope that you still the young homies winning. I haven't changed. Obsession with consistency.
Suck, suck, suck.